Au baby nyakumbula baby wenu ngowami baby nyakumbula baby
Amisu, ngabe nginamanga mingathi angikhumbuli Ubuzama ngayo yonke indlela ukungijabulisa Inkinga imali ibukushaya ziningi izinto besiplenile Kwasho ukuthi lwami ithanda ilona elihlulayo Ishile impophuma yothando nhliziyo yomele wena Nenyembezi ziyophangaza isilonda sovaleka nini ukube ngakuthanda ngobuhlakani Ngabe asikho lana kushiya minhliziyo isithombe sakho sasemqondweni Ngiyafisa ngayo enhliziyweni yakho usuwaxola Ayes Amisu, ngifuna hlale wazi ngizohlale ngikuremember I want us to sit down and talk about this thing and tell me how you feel about this thing all I want are my love back not just for me for our future babies I love you I know you love me too
oh baby nyakumbula baby wenu ngowami baby nyakumbula baby yangsoze ngakushiya baby nyakumbula baby wenu ngowami
manje ngifuna ubekezele Kunzima kanjani ngathi kuwona music ngizophumelela Ngicela ungitshenele uSimphi ubaba uyamkhumbula nawe mawakhe Ngicela ama love back uyadonsisa mina ngikhathele ukuphila kanje kuloluthando lwethu ngathi ngisigqila Ngicela ukugcina uma unqaba nala nami ngizoyeka ngiqhubeke nempilo Ngifuna hlale wazi mina ngempela okuthandayo Usazongibuyisela impendulo ngicela ujule ngeqiniso nami ngifuna ukuyiqinisa Ungenzeli mina yenzela loluthando lwethu lona lungaboni Yokugcina le ncwadi ngikubhalela Vele wona amakhulza mawabamba Ngazi ngunani kangaka Nokuyena uSimphi wangena ubaba wegazi Sengathenga imephu umungekho eduze nami lahlekile
Baby, wenu ngowami Baby, nyakumbula